si dhese daadhii si waan an balleesse. Ayyaana abbaa Oromoo sin wallaalu dhiibii hamaa nu wallaalu. Baatee jaallan gabrummaa dhiimsanii. Yeroof karreen booree jedhan kan tuuf mojii itan warra dhugaa miliqsanii. Gamtoomanii falmaa cimsan malee baatu diin akka dhagaa siqsanii. Raabaalu baayyoo eegan marsanii idaangaa dhiittu sagaroo siqsanii. Gata doo faalee tokko makka weecholee.
Faalee tokko makka weecholee.
Faalee tokko makka weecholee.